yoza mukwano nkusanyukiddeko o chenkano olugole olunaku luno kukulisa kulutukako o sanyusa ojjukira lwe wazaalibwa mbi sabira muwangazi okuze n'endala nnyingi
wangale
to you.